Yeah. Oh.
Do you know Daddy?
And I'm okay. Kwanza na jisi tunitoke, nipikiwe miyoko na matoke. Papa kuchoma mini shibe. I can't describe what I'm feeling. It's inside now. I wish you could see what I'm feeling. Atikine nikasi wewe, tausi wangu na maringo. Hura yangu wewe, tausi wangu na vishindo. Atikine nikasi wewe, nitanunua nyumba kwa vipingo na nikuonge wewe. Super natural, can you ban a koro? Your love, mama, make me sing. Lolo, I feel you. I need you. I love you. Ooh. Atikine nikasi wewe, tausi wangu na maringo. Fura yangu wewe, tausi wangu na vishindo. Atikine nikasi wewe,
tausi wangu na maringo.
Nitanunua nyumba kwa vipingo na nikuonge wewe.